faka mina yidingeni bengithi mina ngitholi luthani bengithi mina ngitholi umshado das faka mina yidingeni ngomntana uyawuthanda uphofu awuyena azala sekhaya ngomntana uyawuthanda uphofu ayena azala sekhaya.
Sekwanele manje, sekwanele manje, sakhona.